Cool up now. Now let's tell our El Maestro, no MG. Where are you from, man? Chululale. Hotman Cruz, mixed by MPs and El Maestro de Panish. Ayo, I mean you are fit.
Mina, bebe ngoza, mina. Ngangutle, ba Sibonile, 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 Sibonile,
police amanqe sihlangabezana name ba atabantu bangayiqonda lenta uzimuphile emhlabeni wezoni obinhliziyo imele emimoyi dugile.
Kinda. Kizi oyam ifona wena Utsando lami luketsa wena Ngiyindlula intaba nemifula ngifuna uthando nenjabulo Ngiketsa wena Anamalanga siwayaphela Ngiyindlula intaba nemifula ngifuna uthando nenjabulo Ngiketsa wena Anamalanga siwayaphela
Thank you. Thank you.